wakkati bam a yottoto nokkure ni a rentaaki fuu a tuutan mennga
ɗi haalaaji haalaaji jangino Mahmoudou Diallo jooɗiɗo ley galluro meɗen Ouagadougou haalaaji kollitooji ko galluro meɗen Ouagadougou na tuuni sannen nokkuuji goɗɗe ka neɗɗo waadaarde boye fay seeɗa sinio Mahmoudou Diallo
Ouagadougou ya gere gere ka ñoloodu wala haddu toon wakkati gom ñegeeji du a yottoke ni wala fayɗo yimɓe njooɗo
kanivooji keewɗi ngaɗaama fanjam ƴoone regga le ɗoon de soni ndaarama yimɓe adii ɗum ngaɗi nokku ɗo to tuundi rufete a soni a yottoken ponka jeegoo ɓeen ma mettan sanen a waawata ndaarde fay seeɗa sonio Mahmoudou Bande jannguɗo sariya
kanivooji ɗi yimɓe heewɓe fuu to yaatana suuɗo ma rufa tuundi muɓɓoy eyo sen adi dalilu ɗum on no ponka jeegoo to so n yiɗi toon hannde hannde fuu on tawa ndaw ton won ko dibeso a Ouagadougou fuu toon hawritata ni ajo faajo woni e pubeliiji ɗi ndi ko e pubeliiji ɗi mairie hokkata yimɓe ɗum on no bakka a ordu ɗinndu wakkata gomma heewan faa neeɓira noon ayo antaake jiyam lootootal non hamduna daggana wuurto ley e fos on tawi darantaake
ɗo to ɓuri bonde dow gudrooji laawi ngaɗaaɗi ɗum ono camaago yimɓe heewɓe ley gallur meɗen Ouagadougou adii ɗum ngaɗi nokku ɗo to jeye tuunde rufete Kadija Sidibe
si a yehi ley wuro to wi'a gudronji ngaɗaama a yiyan nokkuuje goɗɗe mana paɗɗa tuundiiji nokkuuje fuu woodi layɓe to rufe yaasin lonne to rufe yaasin woɗɗa yiyan layɓa taasaaji ñamduuji ne keddi aɗa ɗum cankitira ɗum noon dow laawol
ndeyo huunde ko tampinoyta cellan ɓiɓɓe leydi njooɗiiɓe ley galluro meɗen Ouagadougou sino Idrissa Badi ni ƴeɓto konngol dow inne OSC ji summo
ñawuuji goɗɗi hono palii en no tampiniri leydi meɗen ndi no tampiniri yimɓe Ouagadougou mana huunde wonde tuundi ɗum
ɓiɓɓe leydi na penni laamu du na fenndi sona yimɓele ɓe mbire faa wooɗa fa ɓe paama laawi ɗi ɓe mbaawi jokkude fa laari yecco warta ley galluro meɗen Ouagadougou sonio Mahmoudou Diallo
se yimɓe annditake laaare nde o tila mon fuu anndita keɗo woni ɗo ɗon laaare nde fuɗɗatata
Idrissa Badi ni ko rookoto yimɓele ɓe mona fotini to tawre ɗum mono ɓonndu ley galle muɗum fa rufa ɗum mono jeye tuunde ɗen ta rufa ɗum yaasi gadi
o fuu to tawa tin tawaama ina gollida ndiyam waɗa ngayka ɗum woni hono luggere sini lootoke ndiyam naata ɗon sinina haaja rufude ndiyam sin tiloke longooji muɗum watta ley ngayka kan
haalaaji ɗi Kadija Sidibe du waɗi ɗum onno sillinde
oɗon mbaawi waɗde ɓulli ko wiyete troupere ɗi ɗum tawa on lonni ndiyam ɗam toon natta on layɓi ndiyam ɗam toon natta
Mahmoudou Bande kanko ka miilo makko mairi on haani daraade golla falaare nde tabita ley galluru meɗen Ouagadougou
gollan ko haano waɗeede kay autorité communal tan haano ɓeydu won golle maɓɓe wala collabore e baale rewɓe e baale hayeeɓe fuu golloo e banngal laaɓan walla ɓe hokka ɓe ballaaji eɓe golle maɓɓe yaara yeeso ɗum on hokka ɓe dabum ko ɗotirta e tuun ndin ɗum on taximoto tricycle en e tinno faa jooni ɓe waɗa installé cellule de veille e banngal laaɓan jenni Ouagadougou
mairie ji ɗikkaani hawjaade ɗum ono laari ley galluure Ouagadougou de ley galleeji meɗen ɗo mon fuuno haani daraade fa laare nde heɓa semmbe de mairie ji keewɗi noddaama fa ɓe koka ɗum ono miilooji muɓɓo e de fawarde joonin ɓe keɓa e ɗum ono jaabaade Abdoul Karim Baadio Ouagadougou Burkina Faso VOA Fulfulde